radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwabonye butandukana, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi rya Amerika ni ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25, 31 na 41. Naho mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Icyumweru cyiza kandi ikaze muri gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika. Turahera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, nyuma yayo turakomereza ku kiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo. Amakuru muri iki cyumweru kirangiye, abana barenga 200,000 mu Rwanda bakoze ibizamini bya leta byo kurangiza amashuri abanza kugira ngo bazajye mu yisumbuye. Barushanyijwe mu mibare, imibandire n'iyobokamana, ikoranabuhanga, icyongereza n'ikinyarwanda. Muri bo harimo 19 bafungiye mu cyahoze ari gereza y'abana ya Nyagatare, ubisigaye yitwa igororero rya Nyagatare mu ntara y'Uburasirazuba. Fulgence Hakizuwera yagiyeyo kureba.
Biciye mu ishuri barakora ibizamini bambaye impuzankano, ntushobora kubatandukanya n'abandi bana, nyamara baba barinzwe mu ibanga kuko bahamijwe ibyaha bitandukanye. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare buvuga ko atari ubwa mbere bakora ibi bizamini kandi bakabitsinda kuko baba biziye kubabarirwa, nk'uko bisobanurwa na Murekatete Juliet, umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage.
Twakoresheje abana bari mu igororero rya Nyagatare 19, ni abana n'ubundi basanzwe bakora buri mwaka kandi bakagira amahirwe yo gutsinda. Iyo bamaze gutsinda bagirirwa imbabazi na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugira ngo bakomeze amasomo. Rero biga bashishikaye, biga babishyizeho umutima.
Superintendent Daniel Rafiki Kabanguka, umuvugizi w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora cyangwa icyahoze cyitwa amagereza RCS, asaba aba bana gukorana ubwitonzi bakabyaza umusaruro aya mahirwe bahabwa, cyane ko ibyo baba baraguyemo bitabakuraho uburenganzira bwo kwitwa abana. Twavuganiye ku murongo wa telefoni.
Kuba baragonganye n'amategeko ntabwo bikuraho ko ari abana nk'abandi bana bacu bose basanzwe, ariko nanone bakita kuri ayo mahirwe, kwirinda kuzasubira mu cyabagonganisha n'amategeko muri rusange nyuma y'ubuzima bundi baba bavuyemo batubiye hanze.
Ijwi rya Amerika ryasuye umwe mu bana baherutse guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu nyuma yo gutsinda ibi bizamini bisoza amashuri abanza. Yitwa Harwaza Jiri, aritegura gukora ikizamini gisoza icyiciro rusange cyayisumbuye. Twamusanze mu kazi gasanzwe mu rugo mu cyaro cy'akarere ka Nyagatare, umurenge wa Nyagatare, mu kagari ka Rutaraka, mu mudugudu wa Ryabiga. Avuga ko yiteguye guha agaciro amahirwe yahawe yo kurikurwa kandi yari yarakatiwe.
Nakoze 2019, ndatsinda neza mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza primary, mbona amanota meza, nsohoka mfite intego yuko imbabazi Perezida wa Repubulika amaye nazazipfusha ubusa, ngomba kuzishyigikira kandi ngakomeza kwiga, nanjye nkazagira uruhare rwanjye kubaka igihugu. Kandi meze neza, ndi kwiga, ndi kwitegura ikizamini cy'ubukomisiyoneri.
Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare buvuga ko bushyira imbaraga mu gukurikirana bukamenya niba aba bana baba barahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu bibabira umusingi wo kwiyubaka, nk'uko Murekatete Juliet, umuyobozi wungirije w'aka karere, akomeza abisobanura.
Ko aya mahirwe bahabwa n'igihugu cyacu ni amahirwe mu by'ukuri adakwiye kuduca mu myanya y'intoki, aho twibutsa imiryango ndetse tukabanza tukanayizana igasura aba bana aho bari, tukabaganiriza kugira ngo bakomeze babiteho ndetse n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze.
Kuva iri gorora ryajyaho hari mu mwaka wa 2009 yitwaga gereza y'abana ya Nyagatare, muri 2016 ryatangiye gutanga ibi bizamini. Kugeza ubu amakuru atangwa n'inzego z'ubuyobozi nuko nta mwana uratsindwa yaba mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Bigira aha bagororerwa, bakigishwa n'abarimu baba baratoranijwe ariko nabo bafunzwe. Ntiharamenyekana umubare w'imyanya iteganyijwe mu mashuri yisumbuye, ariko ubushize mu bana basaga 250 bari bakoze ababonye imyanya mu mashuri yisumbuye basaga gato 207. Fulgence Hakizuwera, ijwi rya Amerika mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari tuyakomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi wa HCR mu karere k'uburasirazuba bw'iki gihugu, Abdoulaye Bari, yasuye impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo. Yagenzwaga no kumva no kureba ibibazo byabo. Ni inkuru ya Vedaste Ngabo uri Uvira.
Akigera mu rusenda turutse Goma, Abdrai Bali yagendere mu bimwe mikogo byakozwe na seri ibintu bikigega cy'amazi ivuriro ahakorera mashira hamwe ndetse namwe akore ubucuruzi aho uyu muyobozi wa seri yagiyanyuro yatugwaga ibibazo bitandukanye biraje ishinga ingambi ya rusenda irimo abarundi barenga 2026 Iranzi Olivier n'umuyobozi rukiri mbunza abarundi mu ngambi ya rusenda
twabasabye ko nubundi nka hasere ashobora gucyamwe na pame kuko assistance alimentaire muri protection ku murefije kugira barabe icyo bokora noneho icyo kibazo kivanwe mu nzira vuba bwango twagarutse kibazo kijyanye ni by'isuku urabona yuko abavyi amaze amezi abarefije amaze amezi 8 muri rusangi bayakwashika amezi 9 bigeme n'aba fashion adahabwa ibikoresho inzo kudasakagwa ariko ibyo byose twamwese yuko zikiri ntabamye kuri twebwe turamusaba yuko izi ntonde zatanzwe ku mashyirahamwe ajejwe iby'inyubako mu nkambi yabaremeye kuba gusubiramo gusanura inzu zishika gushika ku 180 kwijyana gushika no munsi atakimwe kirako
uruzinduko rwa Abdoulaye Bali yakoreye mu rusenda aherekejwe n'abagarariye amashyirahamwe atandukanye akorana na ASR mu ntara ya Kivu y'Epfo hari icyizere rw'impunzi kuko hari bimwe mu bibazo yiboneye wenyine n'amaso bitandukanye n'amaraporo yarasanzwe ahabwa
kuba rero ga uyu munyacubahiro yashitse mu ikambi rusenda byaduhe cyizigire kuko yatembereye bisata bitandukanye yashitse ku ivuriro ryo ngaha mu ikambi rusenda umuganga mukuru asanzwe yarongoye iryo vuriro ite aramubwira ibibazo bisanzwe bifise ko ari ikibazo cy'imiti y'aba specialite arashobora kandi gutemberera ku gipolisi abapolisi baramubwira ko bafise ikibazo cyo guhanahana amakuru biturutse ku maradiyo yabo motorora yononekaye tembera ibindi bisatu bitandukanye byo mu ikambi ya rusenda aho yashitse no kububiko antrepo ya hasi risanzwe ibikamwe amasabune amasafuriya amashitingi n'ibindi
zimwe mu mvunzi zo muri inkambi zifite gahunda yo guhunguka zivuga yuko zashimye gahunda yashizweho yo kujya kureba uko umutekano wifashe mu Burundi kuko ari benshi batinyaga guhunguka kubera amakuru atari meza baba bafite ku gihugu cyabo
nuko yatwemereye ko hagiye kubaho umugwi uzogenda mu gihugu cy'u Burundi ukaraba igihugu cy'u Burundi uko kimeze hama bikarushirizaho impunzi kugira ngo zigire gute zikubona umutekano mu gihugu cy'u Burundi ndetse no guhunguka icyo kintu rero twagisimye kuba yakitwemereye dusaba leta ya Kongo Burma ko yandika bifuza gutaha bose mu gihugu cy'u Burundi batahe mu mutekano ntangere kandi babandike kugira ngo batahe kubera ko turabona by'ukuri ubufasha mu nkambi ya rusenda buguma bugabanuka ku munsi ku munsi
ku bibazo byo kuba impunzi z'abarundi zimara igihe kirekire zidahabwa ibifungurwa ndetse n'ubundi bukene buboneka mu nkambi Abdoulaye Bali avuga yuko biterwa nuko inkunga basanzwe bagenera impunzi zigenda zibura kubera ibibazo by'intambara ndetse n'icyorezo cya virusi ya corona Vedasengabo ijwi rya Amerika uvira
Chuti banwanyi mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikira no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu ku rubuga rwacu rwa internet ni wa@radioyacuvoa.com tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte
ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwa uko wayakemura
ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirana abasha gukemura
kuri kiri kiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ni kwijana na kane nibice bitatu FM
Amahoro y'Imana bane namwe mwese mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. mu kiganiro cyanone mugiye kubana nanjye uyisabye Christina fatanyije na mugenzi wanjye
Karemera Patrick.
Ikaze cyane Patrick, amakuru y'iminsi.
Amakuru yanjye ni meza. Nishimiye kubana nawe mu kiganiro cy'uyu munsi.
Nanye ndabyishimiye cyane. Dore ko nimwe mu nkuru turi bwumve wari uhibereye uraza kudusangiza uko wabibonye.
Yego rwose nari nibereye kuko nasanze akiye n'abantu bagifite imyumvire y'uko hari imyuga imwe n'imwe yari abagabo gusa.
Mu busanzwe usanga hari imyumvire umuryango mugari wishyiriraho bikaba byatuma hari nk'ababifata nk'ihame aho usanga umuntu yakora ikintu undi akabyita ikosa cyangwa kirazira.
Ibisobanuye ibyo usanga mu ndimi z'amahanga bita stereotype and prejudice.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Ikaze nanone mu kiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Ikiganiro cy'uyu munsi Patrick yari ahari ubwo imwe mu nkuru turi bwumve yakorwaga. Murumva ko aduhishiye byinshi. None se Patrick uyu munsi turaganira kuki?
Aha, uyu munsi tujye kuganira ku myumvire y'abamwe bumva ko nta mugore cyangwa umukobwa wakora umwuga wo gutwara moto.
Iyo myumvire hari se kumva ko umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto ari uw'abagabo gusa.
Iyo myumvire hari cyane rwose kuko burya ngo gutwara moto bisaba imbaraga. Aho usanga ari nabivugira ko iyo babonye umugore cyangwa umukobwa utwaye moto bibatangaza.
Koko se?
Cyane rwose. Reka twumve inkuru twateguriwe na mugenzi wacu David Itimana, twumve icyo bamwe batekereza kuri iyi myumvire.
Iyo utembereye ibice byinshi byo mu Rwanda cyane cyane ince zo mu mujyi, ubona abantu benshi banyuranamo bateze ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka, amagare ndetse na za moto. Ariko ni gake cyane uzabona umuntu ukora uyu mwuga wo gutwara moto w'igitsina gore.
Abaturage twaganiriye mu karere ka Gisagara batubwiye imyumvire bafite ku kuba umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto. Abantu benshi babona warahari mu gitsina gabo.
Ndabona mu myaka yashize nta moto nyine zirazo umuriro nyine badatera umugeri. Abagore nyine bakundaga kubitira nyine ngo zibahagura amata ya kuma nyine barushye nyine amaguru nyine. Ariko kubera bagenda babijyamo hano numvise nyine kuba yari afite perime itwara moto. Ka gutwara moto nyine kubera nyine ngo atera iki nyine gatamata ko yahagutse.
Bona ikibitera ari imyumvire n'umuco. Kuko iyo urebye mu bihugu by'amahanga usanga abagore aribo batwara kubera ko baba bafite bagenda bigengesereye gake gake nyine baba bafite impungenge z'icyaba nyine baba bitonze muri make. Umuco wo rero abantu bimva ko umuco wa kera abakobwa ari bandi baba mu rugo kandi bagomba kwita kubana, kwita ku rugo, nta bintu byo kujya hanze. Wiyumvisha ko abagabo ari bo bashoboye imirimo nk'iyo ngiyo ikomeye ikorwa amanywa yose cyangwa nijoro ryose. Baracyafite imyumvire ko nta mugore wajya kwirirwa atwaye ngo iyo ngibyo ni iby'abagabo, ariko ntago ari byo.
Ibyaye ni umugabo w'umumotari abumva ko ari imirimo y'abagabo, nta kazi gakorwa amasaha arenze ayo mu mwari ko ngo ari mu rugo. Umugore usanga mu mujyi w'umumotari bari gukora kugeza 3-4, biragoye kuba umuntu w'umubyeyi akaba ari mu muhanda amasaha afite izindi kigana mu rugo mu gukora nk'umugore. Ikiyongero kandi mu Kinyarwanda urabizi, nubwo twatangiye urugendo rwo gukora imirimo yose dushyiramo jenda, ariko kenshi na kenshi usanga umubare munini wari w'abagabo bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye. Kubyiga, kwiga icyo kinyabiziga, kwiga kubona lisansi yo kugitwara, kenshi usanga urubyiruko rw'abahungu rwiganjemo kuko nibo bitabira cyane kuruta abagore, nabo bari bari mu yindi myuga itandukanye.
Ibyo aba baturage bavuga bihabanye n'ibyo Umutesi Tarisisi ukora uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto yivugira. Ati abantu bagomba guhindura imyumvire, nta murimo wagenewe umugore cyangwa umurimo wagenewe umugabo. Tumusanze Kibeho mu karere ka Nyarugenge Nyaruguru aho amaze imyaka igera kuri 7 akorera uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto. Aha aradusangiza ubuhamya bwe n'icyamuteye gutinyuka agakora uyu mwuga.
Kera nyiri muto yanjye nakundaga ibintu byo gutwara ku buryo n'igare ndarizi nabayeho n'umunyonzi wo gatoya rero nkunda ibintu by'ibinyabiziga cyane ku byo bindimo buryo nashatse kategori A ndayibona na B narayibonye kubera ko bindimo ndabikunda.
Uyu mudamu w'abana batatu yatangiye gutwara moto yarashatse umugabo nubwo mama w'umubyara atarabyishimiye mutware we yaramushyigikiye abyakira neza. Zimwe mu mbogamizi akunda guhura nazo harimo nko gutwara umugenzi bageraho bavuganye akamwishyura amafaranga makeya amusuzuguye ngo kuko ari umugore. Aha arakomeza atubwira icyo umwuga umaze kumugezaho ndetse n'izindi mbogamizi ahura nazo mu kazi ka buri munsi.
Namaze gusanira mama n'abana abantu namwubakiye kandi heza. Iyi moto nayo ni yanjye ntago ikiri mu madeni nanatunze umuryango kawe neza. Eya ntago bikunze kubaho yenda ahubwo yampa make ariko ku yanyuma burundu byo ntago bishoboka. Aho ngaho nyine ntago jye nkunda guserera n'umuntu yahise anyumvisha ngo aha ngaha tugira yenda 1500 namubwiye cya 5 ntago nkunda imiserero mpita mwihorera nkajya gushakira ahandi. Aba ni nko kuba waba ugeze nko ku musozi runaka imvura ikahakunyagirira izo ni imbogamizi zo ku muntu utinya imvura imbeho. Imbogamizi zo ntabwo ari nyinshi ariko iyo ukunda ikintu uratwakira tukaba utuntu tworoshye cyane. Nigeze gutwara umuntu umujyanye ku rukiko hari akarere ka Gisagara arambwira ngo mukuyihuye arambwira ngo nimutegereze nze kumusubizayo. Ndagenda ndahaparika twageze 3 nahavuye 10 z'umugoroba noneho kikurikiyeho ndamubura ntiyanyishyura ya mbere no kumusubizayo ndamubura ngo musubizeyo. Ndahomba agahinda karanyica nibaza ibintu ndimo biranyubera. N'uwo muntu mu buzima wambabaje ku buryo ntago nanini isaha mwiyumvisha uwo muntu yarambabaje kuko sinzabyibagirwa.
Tarisisiya mu byo akora byose nta kintu na kimwe kijya kimuca intege. Abagifite impungenge ku mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto ari uw'abagabo atari uw'abadamu arabamara impungenge.
Ikintu nabashishikariza ni ukwitinyuka bakikuramo ubwoba kubera ko ikintu cyinshi iyo tuganiriye nabo banyereka ko ari ibintu bibateye ubwoba bataca mu modoka bataterera imisozi batagira gute. Ariko njyewe nabamara impungenge yuko aka kazi k'umumotari ni akazi keza cyane barasabwa kugakunda.
Amakuru dukesha igihe .com ni uko tariki ya 15 Ugushyingo umwaka ushize w'2022 ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwagaragaje ko hari icyuho mu buringanire mu bijyanye n'umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto kuko mu barenga 2020 bakorera mu mujyi wa Kigali harimo abagore 12 gusa. Ibi byatangajwe n'umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage Urujeni Martine mu muhango wo gushyikiriza abagore 24 moto zikoresha amashanyarazi zatanzwe na Ampesa and Rwanda. Yagize ati ubumotari ni akazi katari kageramo abari benshi. Nk'uko byavuzwe muri iki gihugu dufite umubare w'abakora ubumotari barenze 45,000. Dufite abarenga 20,000 bakorera mu mujyi wa Kigali. Muri abo bose igitsina gore tubasha kubonamo ni 12 gusa. Namwe mushyire ku ijanisha mwumve uko bangana. Yongeyeho ko kuba hari abandi bamotari 24 b'abagore biyongereyeho muri uyu mwuga bigaragaza ko hari intambwe iri guterwa kugira ngo muri uyu mwuga hagaragaremo uburinganire. Akomeza gushishikariza abakobwa gutinyuka bakajyamo kuko ntacyo abagabo bashobora bo kibananire. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu ngenzuramikorere Anthony Kuramba we yavuze ko ibyo iki kigo cya Ampesa and Rwanda cyakoze ari intambwe ishimishije. Ati iyi ni intambwe ishimishije nziza cyane muri gahunda y'igihugu yiyemeje yo kurengera ibidukikije. Yongeye ko kandi igishimishije ari uko basanze Ampesa and Rwanda ishyira imbere gushishikariza igitsina gore kujya mu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto. Aboneraho gusaba n'izindi nzego gushishikariza abakobwa gukora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto aho kugira ngo ukorwe n'abagabo gusa. Impuzamashyirahamwe y'abamotari mu Rwanda Rwakotamu yatangaje ko mu Rwanda hari abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri za moto barenga 45,000. Umujyi wa Kigali niwo ufitemo abamotari benshi b'abagore bagera kuri 36. Bamwe mu bo twaganiriye bagaragaza ko babura ubushobozi bwo kubona moto batwara bakabyihorera kandi bafite ibyangombwa. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika, njye ndi David Hitimana, iki ni ikiganiro ejo.
bakunzi bacu rero ngira ngo mwumvise ko Mutesi Tarisisiana umubyeyi w'abana batatu yarenze imyumvire yo kumva ko umwuga wo gutwara moto ari uw'abagabo gusa ahubwo akitinyuka akajya mu mwuga wo gutwara moto aho ubu amaze imyaka 7 uwo mwuga ukaba umaze kumugeza kuri byinshi katumushimire cyane tunashimire na bamwe mu baturage bo mu karere ka Gisagara bo bumva ko igituma abantu bagiriye imyumvire ari uko kubera ko hari abantu bagifite imyumvire ko abagore bakwiye kuguma mu rugo bakita ku rugo dushimire na mugenzi wacu David Itimana wadukusanyirije iyi nkuru Patri wowe se wabyumvise
gine shimijwe cyane nura mubyeyi warenze imyumvire bamwe bumva ko mwugo gutwara moto wahari babagabo gusa akaba kandi anamaze imyaka 7 atwara moto
ahubwo se umvishe ko nashishikariza abakobwa ndetse n'abagore kwitinyuka bakajya mu mwuga wo gutwara moto ese patiri wowe niyo myumvire yo kumva ko abagore cyangwa abakobwa badakwiye kujya mu mwuga wo gutwara moto ikwiye
njye muri imyumvire ateriye rwose kuko njye nigeze kujya ahantu biba ngombwa ko ntwarwa n'umugore intwaye neza pe angezaho nari ngiye amahoro
yewe ndumva ari byiza buriya nanjye sinatinya kumutega rwose dukomeje n'ikiganiro reka nibutse n'abadukurikiye ko badusangiza ibitekerezo byabo kuri ingingo aho twabajije tuti ese mubona biterwa n'iki kuba abantu bamwe na bamwe bafite imyumvire yuko nta mukobwa cyangwa umugore wagakoze umwuga wo gutwara moto
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri 07/28/2/32 cyangwa se kuri 07/78/54/11 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook Instagram Twitter na YouTube wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
iyumvira igice cya 28 cy'ikinamico ngira nkugire duherukana Rebecca abwira Alice ko atwita ari kamwizeza ko amashuri yatazazamo kidobya kuko yayimuteye bazabana kwa Karisiti nabo biyemeje kuremera Donata bamushyira ibyo kurya baba barabigezeho sera ku rwanga bafitiye rutoroshye nimukurikira umukino
Mugize kugise Valentine.
Kubona icyo gitumye tuza kureba prof. Ruga. Kuri ibyo bintu muri Europe mwereke.
Fasha gutse byacitse pe.
Ngaho fasha.
Aha. Ndabona mwaga koze da. Igize icyo bitabo byanje urambike ku meza.
Akira nive. Urebye twabonye rata ariko harabura amakaramu n'imyenda y'ishuri.
Kandi byose ntago yigeze atanga amafaranga ngo bigurwe pe.
Ndone si mwari kuye. Ranye sinde ngo mwagi kwaka ibikoresha abana babandi.
Yego si nago
twa. Eh, itazofata nk'ubujura bw'imbaraga.
Oya humura mwari.
Okay.
Nyine nama duheruka gukora hajemo abashyashya. Noneho tubabwira icyifuzo gikurikiye.
Yego rwose nibyo.
Bose byari ikibazo gutanga contribution y'amafaranga pe. Ako buri mwana agenda avuga icyo azabona. Niko gukuramo ibibona rero.
Oh, nuko nuko shaka. Uno sta basho ni benshi.
Oya si benshi da. Ntibarenze bane niba ntibeshye.
Okay, nacho. Nama kala mwana uniforme ntibitaga mu inkuru.
Wow. Uri
kuzi cyane mwari. Imana igi guha umugisha gusa nta kindi. Ese ubundi twaza gutoye nka president wa club yacu.
Oya oya oya. Ni abanyeshuri kandi je ntabwo ndi. Kandi cyangwa ngombwa. Mukire ngo yatubigiraho.
Ubwo za manager wacu rero.
Ngaho muje mu ishuri muje gupanga umunsi muzo bimuhera mu mbwiye.
Yego.
Nanjye reka ngomeze rero bakusohora ya exam.
Eh na kibazo.
Eh gusa cyo nkunze nuko mu byo mukora byose mwibuka no kwiga.
Mukoze.
Kandi amanota yanyu cha aragaragaza kabisa.
Uragira ibicari? Eh?
Ntetse amazi y'ubugari mama nanze gusubira ku ishuri ntariye.
Oh, ntiwumva? Wahashye mbese?
Ngo nahashye.
None.
Hafi hari?
Ivuye hese. Niba utayiguze urumva yava hehe koko ari.
Ma. Ibintu mbwira simbyumva. Ejo sibwo umushinga waduhaye amafaranga.
Ariko urirengagiza wa mukobwa we. Nahise nyishyura amadena ahita ashira. Ubu dusigaye amara amasa rwose.
Ariko rwose nawe urakabye mama. Amadeni, amadeni, amadeni. tuzahora mu madeni koko kugeza ryari
suragona twabigeza
ngibyo byose rwose maze kubirambira
urabirambirwa se ngo bigende gute ntiwanze Gilbert yaratugobokaga
ibi byose nukubera wowe
gute
narakwizeye none niba unkoreye ubu se nakwiga ntariye nkazatsinda koko
rive mushaka umugabo
ibaze nukuri ndabona byo ngiye kurivamo nkashaka kazi pe nubwo nari ngiye kurirangiza ariko nsaba niga rwose gusa mama urampemukiye
mwana wanjye kwiga ntibirangira abandi ushaka ubuzima
gusa bibaye ubwa mbere n'ubwa nyuma amafaranga njya kunyuraho ikizere nari nkufitiye kirangiriye aha niba ntaragukuye mu isomo narasibye
cyakora mfite amatsiko y'ikintu kizambwiye ushaka kumbwira rebe
ni cyiza vraiment jive je sais que tu vas apprécier
oh wow ngaho mbwira basi cyangwa twiryamira uzambwira ejo
oya ngaho kora hano kunda yanjye
hake ntanziza nkunda hari iki munda zero se ko ntawe uhakurusha
kora hano naririmba ariko naririmbira aka bebe kacu
toka ndakurira intoki
wayiki se
jire gaci
Waichi, mbuza kabebe kacho. Nina gainja kanje nawe karimona.
Niba waza ngo kunyinisha gutyo waguru kutaherebe.
Ngo?
Ubundi je Gilbert hari mikino ntajya nkina. Mbwira nimba ibyo numva bihura nibyo ushaka kuvuga. Rebe.
Karame?
Uratwite.
Yego ndatwite. None ikibazo ni kiye kwindutse gisare. Ugiye kwitwa papa bigutwaye iki? Ahubwo duhite dupanga na mariage.
Areko rwose rege tangaza mukobwa. Ubwo rero wagiye uraragozwa ahantu ubonye hose bagutwika nda none uretete nguje kuyingerekaho
ngo ngwiki jiribe
ndavuze ngo sohoka hano utaherebe
jiribe nago amuri indani yawe
arawe
nahandi narayatari hano jiribe ufite amafaranga ngomba kurunga tukazafatanya kurera umwana
niyo yaba ari yanjye di twembi turi mu nzu nta bushobozi dufite ntabwo twashaka no ngo bivemo kereka byiburi y'ubufite akazi tukajya dufatanya ibintu ni bibiri urasohoka hano utahe cyangwa ngo utemo ngo ukingirane njye kwirara mu nzu yanjye mu nkambi
yo Rebecca Gilbert aramwihakanye arerekeza hese mana yanjye hagati aho intego ya Club de Danse yo gufasha no kubaka ubumwe mu banyacyanzige abanyamutenderi n'abanyarwaka yuzira komeje aho aba banyamuryango bashya bungutse bari mu mugambi umwe naho ubutaha Ese kumusozo w'ikiganiro cy'uyu munsi aho twaganiriye ku myumvire ya bamwe bumva ko nta mugore cyangwa umukobwa agakoze umwuga wo gutwara moto.
Ikindi kandi twumvise umwe mu mugore ufite abana batatu witinyutse agakora umwuga wo gutwara moto aho amaze imyaka 7 akora uyu mwuga wo gutwara abantu kuri moto. Ukaba kandi waramugejeje kuri byinshi. Sibyo gusa kandi twanumvise umwe mu baturage mu karere ka Gisagara batubwiye ko imyumvire y'uko umugore cyangwa umukobwa atagakoze umwuga wo gutwara moto idakwiye.
Wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/54/11 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook Instagram Twitter na YouTube wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ugadusangiza icyifuzo cyawe
nshimire mwe mwese twabanye kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo w'ikiganiro nge twabanye kuri mikroni uyisabye Christina ndetse na mugenzi wanjye
Patrick Alemera n'Iziro Crispin wari ku banga bw'ibyuma mugena Dino w'amahoro yarahagarika ikiganiro mukomeze kugira ibihe byiza
naho ubutaha
Chuti muduteza matwi mbashimiye ko mwahisemo radio Ijwi rya Amerika mukanya gato murakurikira ikiganiro dusangira ijambo nanone mbifurije icyumweru gihire murakarama